mpaka mwisho wa mwaka.
Time to chase the chips, it's hard to miss, but easier to make the list. I feel the mix, so DJ turn it up and switch. I see the drip and love when she kiss my lips. Like wah, after this I wanna go back and hit the stack and brick and build with my activists. Mathematical, I'm all about the calculus. Tell them all you wanna ball like the Ballon d'Or. One time for the haters, we love you more. So you wanna understand why and what for. You can never be my equal, we can't draw. Oh, oh, the purple got me slow. Oh, I need cash on delivery, COD. Airplanes in the sky like B.O.B. Team Barry D.
Dreaming alone, baka mwisho wa mwaka.
Hatimaye umefika,
na nimekuja na boy.
Zingatia na life goli,
usiwaze hosta to boy.
Hatimaye umefika,
na nimekuja na boy.
Zingatia na life goli,
usiwaze hosta to boy.
Jikokote simama twende, kina mama simama twende. Wazee simama twende, watoto simama twende. Tap tap share na ulike, tap tap share na ulike.
Paka mwisho wa mwaka,
paka mwisho wa mwaka.
Twende nalo,
nalo,
paka mwanzo wa mwaka,
paka mwanzo wa mwaka.
Mpaka eti boss weka biti kali, twende nalo,
twende nalo, twende nalo, twende nalo, twende nalo, twende nalo, twende nalo, twende nalo.
Eti boss weka biti kali, twende nalo.